Sebusi mubisaga tenga mizindaro munsu kompito mugogo lero tukiraka basisi na enza sija kwefu mandongo leka nkologu ya alimanya kubanda bienku mwaba kose nebiba kubadolira malala weba marukule mwa osanga bage atekana nukufora nebafora na weba tukize vivaro kumbara sanaregesa Mwana tururi kunyinibu, bantu bako yumba sitamira Mugenda mwenye gato, embaraza ziyo yotwa Atukoyo kututuri, okutusimbira Mutu karubira, mundeke mbarangire mureke Abantu abo batu ikiriza, nzera banta matata Abeba kukuturote lako, burujuju ya gure motoka Eneno kiro muziko, ndi kupangi sokaliu Chichiva kukuwe mfufu, osanga naba sigari mabeka Balota bakunu mkiriza, mwonze nifuno yuza pakasa Singani na site namba, abani nanga kasanke kakurema Okumanyo kukamarebio ya, ngataja weka nikirira Ndia amuleti ninganga Funa siya ngwera, buli ukura babirina Kavya ita makuoka tembe, bebo bitu itabasira Okukora kutawanyensi, abalana baso memirimu Na ingo kufuna wakuja, solezi bakwa kungato Evi sinzi yobi kuna miabantu, logu zanyi sabulina Atesi buli akora tikwekabana, kare ndo mwegendirisi bintu Singa narinze ya singa Ukumbo kyo mtuweyo jembitira Batu wala kubaba kitaro Tukirabe batu muru walo Tuita mkungiza Mbwa boba na feba itao Usone bimutwe kano ukanyi Mwene muri tedembe Chino chiri kuguli atekana Tiyaziwesha mjinja Fena biba biantuyo Na ichino motu senge kamu Kako bogo za kenye toke Ze wenda masa no chusa No dumule mbia Mweza fezi basa mikano Swazato weru weru yanzi kalire manju Mbuwano seba kubendo Nizango marazi sura wali Kunze mnolironga te wali Na iwe na marukora na wa Wega ili domuntu Yakomba kweba siriwa Mbunaenda mwemu mesinga Sesinga nalimwe chensoka Uwashikari kumuroza Zino zija kutusa zubu ambe Kwe kugamba chula baby ntu Sigara binye nyezanga mutwe Weche urabanga choite chitono Chichuka nyenda liumulala Imparata wemero muntu Toku hito kuwechi yoyo Mzengkuli rambo hita huinja munokola busuulibwa kale mwawo wabayaye mwe omuntu akusomuzanyirako kubobo bwe bubonero obulaga mukulu ki kwe twebuuza nenyoko bwameranga envi ofukameranga ku vivi n'owongerera bwosinza abaffe babula ddadda twalwanyisa bulwanyansi fekenyini kwebuulirira ne mukama tukwatirako kubwetowaze n'okujja mbantu era bwe twayiga emirimu twakulembeza kugumiikiriza obunyikivuko n'obuvumu n'obukakka mwe wali ebinyiga atakulaba ng'agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo baggukira mu magoba bannanga owulira omuntu fe lino lyatufuukira ekkatala ku tubanja byemutatuula ne kokozewa gy'ozaalwa katuuza enkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono banaye ku ntandikwa olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mpenda zakukuleekaana egy'emizira egy'ekiralu kerere enanjogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesizamanga enduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafuula endowooza endyo yamenyago gigaggawaza entuyo zaffe ekyemwazikoze zijja okubakambirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebakamirembe waka mwe bannaffe kwetuzibaawuliza okunteebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi tiguba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesibakuwa nnyinimu wanzoyoke mutuukirira ensawo obwe mubazaananyo nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwateganya bannyiniko nyini kajagalaza obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe kwatebuboleze kabbebiko bwe kakwononera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosanaokalera kugambye n'olaba ekyoko leero nze bandaba obutono empunga byoyejereka okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereezaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajja ayogere eyali kampeyini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nnali njigenda omu eyakinsomesa yakimpabuwa teyantuma yatta akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yalinga ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lupeya naye kwekujja onza apemuse tunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka bwe kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenya nye sanga mutwe Mulabana batu vera kumsekere We unye vivafa Osunulire nseje tulasa Noda mono nyenye mutwe Mulabane bebe tukato buliri Baba na vivatu nonyako Beba liake naba na mfusi Makiro mirampu impiri oko Mwe zenge Banatavura Mubiange mumu uganira Mbunze wakasi vivazimbarako Choro mwaba mizi mkunda Luda wao wemfunira Wama sase yomba Nzize yo kufumba ndete Mkwenda virago kize kivaro Uzizeze pakasirisa